makasi, kumarasi akasi.
Easy.
I got more confidence. Kumuziki ndo tanipa consequence. I got more consistency. Since I was born back a leo nipo less. Nilipo toka ukerudisha na goma. Shida lizo pita zaidi chidi lala boma. Madonna sote ya kisambu na dona. Kawaida kujaribu pasipo tanyona. Sita kikelele, usipo jituma utatumwa melele. Naona mbwa na shinda na ngedelo. Apo wakwa nika majina situ lipiga kelele. Kama nipo china na ito Huching Town. Narusha maneno izo ngumi zao. My wash girl you done, wash girl you done. Jia haina you turn. Love was a human, chawi ndo my new fan. Nabado neba nabana mtani ndo my new fan. Wamejificha gizani. Na wana tocho na tafuta pebwani. Shinda na sunangu. Wana kazo na samba za mautani.
Awato wewa.
Onjole lai. Yule shabiki wa kazi yangu. Onjole lai. Anayupenda muziki wangu.
Onjole, onjolai. Yule shabiki wa kazi yangu. Onjole, onjolai. Anayupenda muziki wangu. Iyelele.
Siko mimu kinyo kwenye hii game. Nare, hini ngore game. Ngore fam. Hatuwezi kuwa sare. Unshares FM, unshares FM. Usilize nipotoka ni vita bala.
Wewe.
Nisha shinda na nja. Uo nizo nyuka ta sister liva. Nisha chekwa bala. Kitaani unasema nimeiva. Wanalopika na kula maliza. Kama unajuki mina wana tunachiza. Jua tofauti kati karabu na hipa. Yali uhai wako maji so high. Naito popo mwezako nyumbani misikai. Mejificha gizani. Na wana tocho na tafuta pebwani. Shinda na sunangu. Wana kazo na samba za mautani.
Awato weza.
Onjole lai. Yule shabiki wa kazi yangu. Onjole lai. Anayupenda muziki wangu.
Onjole, onjole. Yule shabiki wa kazi yangu.